unajua was born to fight. I'm tryna to make the history come on angle to pack. Hata nikifa bila mchongo jua sauti tabaki. Madanga mdino kupe ukimu weka mwili six pack. Na wanangu toka day one lengo mane shike ndo wana wa man to money. Yani ufanya siaidike wana mbao mazisho tataka koleo wa shike. Changu chao shauli yako nchokoze tupachimbike. Wanangu wana skanka, wanangu wana moka, wanangu wana pisi kari na pisi zina masponsor. Wanangu wa chipsi yai chumbani kimoja. Wana wakiputururu demu wako atarogo. Kila kiumbe kina future. Kosi na mwana toze taki kazi. Na kaulia mabu na anakiuka. Kwa hiyo boy kwa na mazi mwenye future. Hata mimi pia na mazi mwenye future. Na wanangu tukiwa mtani always we get high. Maisha bado yale yale maskini ngombe ya wazai. Pesa ipatikani mtani na pombe ndo kama chai. Wana mchungwa wana dry. Chunga usileto wana kwa mapai. He's not a good guy.
And I'm not a good guy, miss fine. Macho kwenye pay. Na wana ma professor kama Jay. Ujino kumbele haki. Rest in peace Steve 2K. Mwea, langa na G's. Complex na vivi. Mess being a zizi. Moment of silence kwa machizi. Easy. Mi mtu moja kama kikundi cha watu. Some namba chafu, kusku rap rap. I'm free dafu, life iko chapu. Mamba kipumbafu, nime staffu, enough. No more drama, hii summer na spend that drama. Kwa na wana, ni shot za bama. Dolce & Gabbana, Milana. Nani kasema eti rasi alinyama. Pass marijuana, jicho liko nyanya na lificha na stanas. Rasta kwenye uma na zibana. Wana fake na wasunka ma lens ya skana. Wana, tupene basma wazo chanya. Ukechana mambo ya tuk na wasichana. Tupene madini kama mgodo waka ama. Acha ni rushe wana. Mi mwanangu nyando 26. Mwanangu bele 9. Uwe mbele pisha. Mi mwanangu tunda 76. Mwanangu wema. Mwanangu hamisa. Ukechana na mwisho big brother. Mi mwanangu Idrisa. Mwanangu usa. Mwanangu sokalisa. Mr. Blue Baisa. Mi mwanangu kabisa. Mwanangu tuwa kiduku. Mwanangu zuchu. Mi mwanangu marufu. Mwanangu master kama muu. I will try with my band so sin little star. Me money star. When I'm gonna star. Rasta.
G, yeah. You already know what it is. Yeah. One time call a natural rap in Moro Town. Yeah. Mad devotion. See what. Way down is in the house. Bruh. We keep it 100. You're the boy 34 Townsend.